is Mr. Side on the Bed, the boy with high socialization.
Zedwap.com.
Jean Bulo, Mr. Ben, Alexis, I see you.
Chinikanga kupiriva, nika kumbuka masiku ya kumbuyo. Mweze kamba Susan isia, ona manje na salamu miso zinde. Mama, na sala nidi la inde. Mama,
weze una kwela hoti mumuti mai. Elo ndiwa nenzo penda na kupenda, patilelo na tabo nyuza vasila. My baby, chini wawai. Nika kumbu kila chikondi chako, misozi zipo na nikangi wanokona. Chenifuna iwe 90 bwezani, chenifuna iwe 90 bwezani.
Chinikanga kupiriva, nika kumbuka masiku ya kumbuyo. Mweze kamba Susan isia, ona manje na salamu misozi inde. Mama, na sala nidila inde.
Niwe melody, baby kulinewo. Niwe zuba na mpepo, yonse kulinewo. Baby I really love you, tieti bweza nechabe. Baby I really love you, tieti bweza nechabe.
Chinikanga kupiriva, nika kumbuka masiku ya kumbuyo. Mweze kamba Susan isia, ona manje na salamu miso zinde. Mama, na sala nidi la inde. Mama,
Bowser Swag Music.
Broken heart, we keep my tearing apart. We had a dream inside, did you be kapakati? We promise each other to be together. Guess it another season, ya change the weather. Ningolila chekuseni na musuba. Hoping one day, kazatuba, kazuba. I will find love, ya maluba. No date game, yeve is ankala ili pure. I hope you find love, mure uyo patina. It tells you the truth, kuli evo ni kadino. If you had to break your heart, like you did, I doubt if you're able to take another breath, yeah.
Chinikanga kupiriva, nika kumbuka masiku ya kumbuyo. Mweze kamba Susan isia, ona manje na salamu miso zinde. Mama, na sala nidi la inde. Mama,
Mr. Side on the Bed, boy.
Zedwap.com.
Tune Music.